ashiga alisoy akhir wala ma aho wakiilay suma noqdo oo aad lay suma hay ashiga alisoy ashiga alisoy akhir wala ma aho wakiilay suma noqdo oo aad lay suma hay ashiga alisoy Aniguagi beria ba wana gaga chalahay wana akula nebahay in adu kugu wirsado maraba adu xaltiyo wana akula maraba wana shay gaalisoy Aniguagi beria ba wana gaga chalahay wana akula nebahay in adu kugu wirsado maraba adu xaltiyo wana akula maraba wala shay gaalisoy wala limadeenayo jacayl wadan kaalo wadnuhu wadarka ma dhaxeeye jacayl wadan kaalo wadnuhu wadarka ma dhaxeeye 没有。